ኮሪን ቴክኒካ ጎድና ወለጋ ሊጣ አና መነስቡት ዲጥቶ ተወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ሲመቹ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲኔጅራ አካሊ ጣውሮሚያቲ ዲጥቶን ወቦ ኤገስማ ተመኒ ቦዳ ገራራራ ዋራት ዴማማ ጀረ ኮሪን ኩን ሆገና ወቦ ገመሊጣ አርገቹዳ ቢያሊን ታሲበ ሙከንስ ፉፉ ተውሳስ ዱበታ ናኮር መልካቱ መንዲ አራዌ ረገባሴ
ኢታና ወልቲቀባ ኮሪን ቴክኒካ ፊክ እንደሳች መናጎዳው ለጋ ሊጣ ከንታን ኦቦ በቀለ ገርባ አና መነሲቡ ገንደባዲያ አራዌ ተርገሙታን ሄደቶተ ወራን አደብሊሱማ ኦሮሞ ስመተን ኢላልሴ ዋንድ ረንቀቡ
አቆማ ካሮራ ገኛት ጉያ ከለሳ ዲከንስ ስመቺዳ ኦፓ ቱሬ አቆማ ያንት ሲሞ namota di oggi arbecu dandegno ci mannegirà la costa sani ammasun marwaccia o sauvaceiu misenza warana adepsumarubo gaveyida o gadira dappan jitan kallimjisan dirkabasani baakan turan kumaccia tida daapakana gisattikan kumaccia nifi sabasani tifnamota baayida jabanida agarra sanatikidu dandegno baayida manna ኢሳኒ ሲሞን ንጉረ ገውሳኒ ቲፍ እና ጉማን ንጉረ ገውሳኒ ቲፍ ባይ ለመደኒ
ኦቦ ወቀለን ሲለቶት ሊወቦ ውዮተ ኪርተ ተከሊሳ ሀንገ ከሚሰቦሪቲ ውዮተ ሰዲፍ በከስመና ቆባይ ፍትስ መተሙ ጅረን ኩመኩዳን ከንጋን ዮቴሌ ውዮተ ከሊሳቲ ሀንጋራ ጀቹኒስ ውዮተ ለወቂሰቲ ተን አንጋማት ሲመተመን ለኮስ ኢሳኒ ሙላሰተው ረከንዱበተን ወልቲቀባን ኮሬ ቴክኒካ አባገዳ ድራኒ ኦቦ በየነ ሰንበቱ ከሊስ አከቢቢ ሲቲ ህመንቲሞ እርከ ውዮተ ለማከነትከን ሲበተመን ለኮብሳ ሙራሰተው ህመኒ የሮፊት አከቢቲ ከመጀደ ድረገውን ተንዳማ ወገንቶተ ከንዞኒ ጋፈር ገመኑ ቁንንተኒቱ ኢሳኖ ማሊስ ኒንጀጠኒ ከንጀሩ ኦቦ በቀለን እንንቲ መንቀቡ
አቻው ዩቲ ከበተማን ወንዲኑ ያርጋጅሩ አመዩ ባዬ ተውሳት ይገናርክ ነው አመሉማ ዘገሎላ ሰበቢቴ ሲሙ ወራነከና በከተኩት ያርጋሜ ፕሮግራሙ በከብራት ያርጋማ አናቲ ሲ በከተኩት ያገነሲባን ነጀደሜ ያገሜ ሮደከሙ ወራንሱም በከብራት ሶሶ ያርጋማ ሃሉ መከናን ፈቴኛ ዲፈማ አናሌ ባዬቲ አናሌ ባዬ ከሰ ኢንጅረጅኒ በካታ በከኑቲ ኮሬ ቴክኒካ ከናይቲ ኢንዴሽኒቲ amma morani argamera kanati fi sanin bakka bakka sanjirani tukutukun kasun baye uji ulfata tufu lakenya turajira nusimbo yoro sati kopofne wan duma tumuranne logistiksi barbachi su unduma simbo kopefane kisegun yoro tukulate jira chaubi kanav godi tukufanna jira amma siro kana kesset guya guya kale sabayina simattu nura ture atau yumale angel qabame male bayina simattin jira me guya ara garu baye rakanti gajiru kunamne garakenya kufuda kopira kanjiran kararra kanjiran musimo gejiba gupafne kanjiru baye rajechu atau tiga wal magalata gafalallu fedey umanni gabu siro lallu namonni nura dufani simmo fedesari weitallu baye kadama abdechi sufi kani undana makennu ayichu dandam
ni amma kani brana ka komiti ka jiru media sabra radi ma jiru hoggana kani gamalita jalmro ma yokani mona mota asati hoggana jidan kana lya sufi sudawu atra ko kan ka sadran jiru ti jama kana amma
edu ko mamma oto akka jasa sanati kara sana sudi me ti salbachu ni danda ture hoggansa koran alibelo la ku አገጩ ሰልባሚቲ አታው ጀመስ ያሊን ኮቨይራ ያልመሮ አርበቹ ራሲ ከራሰነቱ ኑሳይ ጀከን ባይ ሰፊሱን ደና ታናቲ ጀመዩታናኒ ያሊን ከጀት ኮቨይራ አባገዳ በየና ሰንበቶ ከራሰነራ ዳባደበሊ ኩንደምቲ ሳውሊን ቶልቶል በቹ ራሲ ያሊን ደረጅሩ አታው ጂ ዋን ጉዳንሞ ያልመሮ ራሲ ajja warana nitafisi tasubafisi ogganci olanan adabisuma urumo hayuben ajja warana oligala talanu kinanijiru sani fitimo talana kirtin gamu fi arkakenya fi arkabakabwasati sani cinargamejira anafi yani ajja warana toko yada ayudre dava wali galato kutin alata yene sawbi yandef waran libakawun dumati walitti qabamee migala yoo karaa adda addaa ajaji bira ga'uudhaa baates kunin raawwata jennee.
Qodaa Hullee Jimmaa Sheekh Nahimaa San simannaa Oboo Harawwee irratti argaman keessaa isaan tokko. Adeemsa simannaa wajjin wal qabatee akkas jedhu.
Looliin hin barbaachisu ilmaan keenya warra dhuun qabanuunu sabaa oonis ilmaan keenya ODP'nis ilmaan keenya. Kanaafuu hayyoota ofitti dabalannee ijoollee keenya aadaa ol galfannee karaa nagaatiin waliin qabsaa'uu qaba kan jedhuudhaani. Yaada kuusaa hayyoo biraa qabnaa namoota qabsaa'otoo biraa qabnaa adda babaasanii hundumaa adda baasanii himaatii jiru ijoolleenis nuu bilbilaa jiruutti mirkaa'aa jirra yeroo.
Waa'ee fuulduraa ilaalchiseef Obbo Baqqala Garbaa akkas jedhanii jiru.
Amma namoota yookaan waraana bilisummaa Oromoo galfachuudha akka koree kanaatti isaan booda guutummaadhuma biyyaatti guutummaadhuma Oromiyaatti addaa nageeffachuu jenneetu yaanna yookaanis immoo paartiilee siyaasaas haa ta'u mootummaa fi dhaaba amma mootummaa olii walitti bu'ee jiru kana araara dhugaa buusanii gidduu isaanii nagaa waaraa akka bu'u taasisuudhaaf akka aadaa keenyatti walumaa gala dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti qabanii walitti araarsuu tokkeessuudha jedhama.
Hidhattoota Oboo Kaleessa simataman keessaa Jaal Daadhii Olaanaa isaan tokko. Dhimma simannaa isaanii fi adeemsa gara fuulduraa laachisee waan natti man qabu.
Haalli jiru akaakaatu walirguu keenyaa baay'ee kan nama gammachiisu ta'eetu kanneen hafanii fi akka diinni ooluu fi yookaan isa buutoon taaneetu gaan jirtu kan walirraa fagoo akka ta'ee fi simannaa guddaa akka taanee godhanii fi amma immoo walitti makamnee maaddii tokkorraa akka nyaataa jirru. Wataasa sadaffaatu gidduutti gargar kutee jireen itti deebi'e malee. Eertaalani dabarsu barbaadu namooti akka kan ta'anii bosona keessatti umurii isaanii fidaa jiran carraa gaarii amma arganee karaa filannoo fi kanneen namni dhuunfuutu guddin dhuunfame garaatii gadi hin qabsinu karaa gaariidhaan akka qabsaa'u kana eertaatu.
Maaltu ka'aa waraana naannoo lixaaf socho'u kan geggeessan jaalmarra wajjin marii aangoo hin ba'anii jarri kun jedhameeti sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jira. Waan kana quba qabuun mari'achuuf yaalii gootaniitu.
Kalagaa ofii keessatti filannoo qaamee kan bilbileetiin jiru. Carraa amma argame kanatti suudina baanee jennaan yoo inni malee sanaan jiru. Inni immoo ammas waamichi kun qabamuutu yookaan immoo sagalee madaalii argamnaa utuu kan biirratti wayyee jedhee yaadaan.
Haa ta'u amma ijaadhii amma wantootni ka'aa jiran kan biroon abaa ofiis ajajamaan turree seera cabsaa turanii balleessaa turanii warra adabamaa turanii jedhanii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa isaarratti gadhiisanii jiru tarii kanaa wajjin wal qabanii waan jettan qabdu.
Angala kootiin dubbiin dhugaan akka jedhanii namni odeessu kana tun taane karaa nagaan karaa dhugaan namni jaallatu kan hin mati bal'aan filate sanatti adda dureen dhaaba keenya ammoo ittiin hin gaggeessannaa kunni keessa jedhee karaa kana qabachuu tola filatanaa bahee nama yaada. Kana haala waan filannoo hin qabne adda dureen keenya kallattii turree haasa'ee hojii hojjetaa turee illee kallattii turree waan argatee fi.
Koreen teeknikaa araara hoo'uu fi mootummaa jidduutti raawwatamaa jiru fiixaan baasuuf tattaafataa jiru akka Oromiyaatti iddoowwan simannaa 20 qopheesse keessaa. Kanneen 15 ta'an lixa Oromiyaatti argamu. Isaan keessaa kan hidhattoota Oboo simatan muraasa yommuu ta'an hidhattootni Oboo hanga ammaa simatamanis 182 kan ta'anidha. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mana Sibuu Harawwee irraa.